Njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi. Tusaasira abazadde, ab'oluganda era n'emikwano. Oli omuvubuka tuza bamuyita Walugembe eyeeyokera ku poliisi e Masaka ebbanga si ddene emabega. Ekikolwa kya Walugembe kiraga okuggwaamu essuubi. Tukiddiŋŋanye lulinye omulembe omutebi gw'abavubuka. Tujja kulwana bwezizingire okulaba nti abavubuka tebaggwaamu ssuubi.